songa che kumamba zogena munkoko yagala manye chireyo chi ebyeka nole mu kubitanyo dija nakola chichondo oleza moyo songa wansa bantu wekolere nenjiwagira n'abaana bo bakozimbye kubanga tewali abalongo sagenda kusule zenneegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyi wawenfunira ng'omuntu gwe nawesa okunyamba nfudde mbuzi bwanyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
mwana watu kunonya obwo buyinza bwoyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabye guno omulembe gwa kukola bwogayalire sikati ne banno bakyewunya bwe kiba ekyabaana njapapangira omukozi n'engoye za zinjoleze olw'ekikuliisa obuwuka ndabe wekinava ng'ebyawaka mbigonjodde wakyawola omalwakeera seri yamala esande talabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginonya lwakifuba n'abamuzi betunza ye nga ŋŋamba nti amaneja nti nkereyerwa mwami ndabanga mutyoboola olwo olunaku lwange lufe kuba nti jja n'amasaati ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
binene kandage kubwanyiri mwekondalizi gwe ejemirimu jawanika manya jikuma yenga mekezo zofuna ezina byenaku wanoja nongamba ndi nkuluse naajirirange gwotasiga kazigo mulimu kyogutaddawaka nembeera tayina kigendererwa kyenye ekirabe kasita okisimbula todda obanga bosi woyakambuwala nze nja kuluma okukolako okutuuse wala oba mukama woyakwe mugunya gy'obuŋŋamba n'entawaka zikunduse omulalo oyagundadda tezikyakamwa ente nsibeeteriira wala mbuli lwogita okutaaya yesomba galusu bisanga akalannamye mu lugo n'olyoka omanya amasaati gange gw'otagolola lwakitombala mu kabuntu nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika nga nkyali muntu
kwevuma senga mbeera ng'omuntu alumirwa
amakago ngo bolumondo yozako
ezo wedya sina kufuna
waji baba
atekwenga watende kwa okunjude
njogera kugoroko solina uzatai wani mumaze mampulira kubiri
watu mekanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
nzija
opangu te
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudenga donda yana bibanya
jana kulwa pajekola
omumonja galira
omwanyi kaine nubu
yee
tonega
bate karuba lwagoroko sana yunga bogo nzemiri mukola sijibari
watu mekanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
nzija
opangu te
kamale na kusajiko ebigambo